Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde talatari jeegom lewru septembre jeena yamde jaɓɓirima Silima e sappo e goho nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗi yumoro wayigal kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to. Darbotoɓe pinasiji hakkunde Tumbutu kañi e Gourmara Rousoli tawede ɓe puɗɗiti toon golleji mabɓe caggal koɓe darnono ɗum toon ley jonte ɗiɗi ɓe mbi guɓe joyen kaɓorɗe kañi nangata wakkati fo juuɗe mabɓe kalisiji. Yontere heƴƴinande dow jam e deƴƴere golleji muɗum puɗɗama ley cakkite yontere ƴaɓɓinon nde wattu joni Sisil moɓe cuuɓio yalla hono kanɗen tuugirade kono ayri bangal jaleñi le leydi meɗen ndi yalla jam e deƴƴere ne hewte ɗo mali ɗo. Fedde CMTD ne heƴƴaɓe mabɓe jottiki ley nokku noddirteɗo kajolo eɓe gonde ƴewta toon ndemal haaburimo hitande 2022-2023 no ɗum wonde yarde e yesso ley cercle kajolo o. Ɗi wonnoon sembe kabaruji ɗi min jogui noon ɗo beytande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Pinasiji ɗiɗi puɗɗiti yaade hakkunde Tumbutu kañi Gourmara Rousoli nayyi lewru septembre ƴaɓɓinondu caggal ko golleji mabɓe ɗi darna toon ko yaata jonte ɗiɗi yimɓele wonɓe toon ɓe kolliti wiide ko laati sababu muɗum yo guɓe joyen kaɓorɗe joguiɓe toon poste ŋaji muɗen kañi nangat toon wakkati fof kalisiji e juuɗe mabɓe. Ɗum e tawde fof fedde neɓe noddir sema nde kay holliti le oɗo nokku poste muɗum goto tan jogui toon wala fuudu koɓe kaɗi hono yagol e wargol jamare nde sitan sidi ɓe.
Lawol mo fuɗɗitama ɗum woni haalaji heɓaɗi to doguno pinasi goto caggal jonte ɗiɗi darnugon golle kañ hollitino haqqilleji doganoɓe pinasi ɓe holliti torraji mawɗi ko watte fawede mumen to yimɓe lonɓe hiite ɓen dow maayo o hakkude Tumbutu e Gourmara Rousoli. Ngale talkuru wotru fedde semane holliti kañ e yimɓe mumen ɓe posngaji nayyi tan dartode muɗum dow lawol hakkude Tumbutu e Gourmara Rousoli. Lewi mabɓe hande n poste goto tan won toon gollo ɗum woni poste wonɗo guenne diddi ɗum ko hollita de beme ande ɗe o poste haalaɗo jaɓeta neɗɗo fou buuɗu goto wala haala jagotoɓe ma yimɓe tawetewe leɗɗi pinasiji nannan muɗum ɗum wonko holliti yimɓe fedde semane. Ga neɗɗo goto dawiro pinasi holli tiwi ana ɓuuri posngaji jeegon ko wondon lawol ngo ana nangiraɓe kalsi caggal muɗum yimɓe lonɓe hiite ɓe ana darnaɓe dow laabidi ngal alal posngaji fo ittama toon mi fuɗɗitiken gollal amen ga ɗum ko holliti o neɗɗo goto.
Wattu joni ɗum won kamɓe yimɓele wonɓe toonɓe ɓe mbi hi yo ɗum gonga jaati noon ɗiɗo poste ŋaji ana kewile ɗeɗon nokkule sa sela e halde duɓe carboto yonki maɗa keɗɗen goto e gonɗo toon ko sifirdo en to faccitago Ali Sisi.
Le wakkatiji cakkitiɗi dakorɗe guɓe joguiɓe kaɓorɗe ana wondi ɓeydade le joni maayo ngo eɓe tampina jamanu nde sanne ɓeydade marchandise ŋaji ɗi pinasiji ɗi ana lumbina jamanu nde saabi lawol motona mobel fou wala hakkunde ɗeɗo guelle le wattu toɓo. Yonnugol mabɓe yimɓe kalsi tawi wala le wi saria ana wondi heɓude sembe le région o fayle cercle diré wakkati eɓe gaɗa ɗum ɗum yoni guttude jonka saabi darogol pinasiji ɗi ana bonani sanne région kutteje muɗum ana wawi matede sanne le région o bangal cellal kañe keɗe.
Ɗiɗo kabaruji foɗo mbawi heɓude dow beme amen ande ɗe dow page Facebook kañe compte Twitter studio tamani. Wattu joni ɗum woni kono ayri bangal le leydi meɗen nde ɓe gondi lanninade yontere humnine kabaru jam e deƴƴere no hani hewtirede le leydi mallimfo ndi fo e manggal muɗum. Wattu joni yalla hono ɓe kani tuugirade kono ayri bangal jaleñi le nokku yalla jam e deƴƴere ne hewte le leydi meɗen ndi ɗum woni Sisil moɓe cuuɓi o. Golleji ɗi ɓe jokkititto ɗum fa ley timmoɗe lewru septembre to ɗum 22 kañe ko nandi e muɗum Ali Sisi.
E juuɗe kanko ministre kumaniɗo dewral kañ e jaale leydi ndi colonel major Ismail Wague ndeɗo yontere pawinde dow dewral nafa muɗum ana mawni sanne saabi ɗum waram ardade golleji yambingol yiiti mawuri ndimako leydi Mali no holitiri wiide.
An yaaha duuɓi kewɗi ko leydi men ndi ana wondi e tiiɗallaji tiiɗallaji ɗi jeehi fa nangui funnague warde ley uddu leydi ndi ɗum laati sababu mawnini nde rafi ndenagu ley leydi ndi fanda saria joƴƴinaɗo yo hawrini nde ɓiɓɓe mali
fou. Le wi fedde kumaniɗo landinde ngalɗo kawtal golleji garoji fa waɗe le yontere nde fana muɗum woni hawrintinde ɓiɓɓe leydi mali fou. Lieutenant colonel Bintou Sangare yo conseillére le sud ministre kumaniɗo dewral e jamle leydi
ndi. Komin jiɗi e kawrital ngal ɓiɓɓe mali fou kawra en fou eɗen andi mali yo leydi hewdi siŋaji ɗum ne fa dewral waɗa ana hani ko keddireɗen fina tawaji meɗen
micintinde tan wiide le ndeɗo yontere pawideɗo jam e dewral le leydi amen ndi jooɗa haala waran waɗede bangal jande fina tawa indu leydi yaku lobbo bilki sambe calɗi kañi ko nandi e muɗum ɗum waran fuɗɗude 15 lewru septembre ɗum jokkitito fa 21 lewru septembre hitande 2022.
nokkule kewde kammu o waɗi kasaraji le leydi meɗen ndi ɗon ɓamde kuccala fa jottuɗa fana le ɓaleere leydi meɗen ndi sa yaari buremle saha leydi meɗen ndi du ɗiɗo bonandaji matama ley ɗeɗo nokkule hollitama wiyeddu cuuɗi kewɗi cami toon kaki kewɗi du kañum bonle ɗeɗo nokkule Ali Sisi.
Le commune buremle ñalawma hannde o galleji temedere capan jeenayi e jetti woni ɗi njiyameji ɗi waɗi bonandale muɗum sanne le hakkunde galleji teme tati e sappo e ɗiɗi gonɗi le commune o nde ɗiɗo galleji cuuɗi caami dabaji kan e kulle ko ɓe jogi ndiyam kammu yaadi e fuu laawol hakkunde burem kan e gawowo ana tiiɗi hannde saabi pont o ndiyam ɗam heeli ɗum wala fuu mo yonki muɗum heddi hen noon hollitiri wiide kabaruji iwruɗi to mairiŋaji ɗi so yoga e le galleji ɗi njiyameji ɗi waɗi bonanda to mu'en takale mu'en bisimi ɗum en woɓɓe kañum en kaale coro damɗe ɗe yimɓele kumaniɓe yurmere mu'ini woni le muɗum ɓeɗo yimɓelle hakkillaji mu'en ka koruji eɓe kasindini mairie o ka e yimɓele fuu jogiɓe bawɗe faaboɓe ga ko ɓuri ɗum e hoore fuu eɓe kasindini e balligu bangal nguure kan e kulle goɗɗe ɗeɓe mbawi nowtorade noon holitiri wiide fa hamde kabaruji iwruɗitoɗi fana le région joyla mairie o yimɓele temdere ɓe njiyameji ɗi waɗi bonanda to mu'en asawere ɓettide yuɓɓi fay so cuuɗi camɗi kañum ka adada muɗum daka faala ñalawma hannde o yimɓele ɓe njiyameji ɗi yaltini to mu'en ana wondi huɗuɗe ɗe cuuɗi école ŋaji noon hollitiri wiide neɗɗo goto le suudu mairie o mairie fana ana narda balligu iwrude to laamu leyndi kaye e goli diɓe muɗum asawere fa ham ngallure kuccalane millimétre capan jeenayi e jetti kammu woni ko yuɓɓa to wala fuu mo yonki muɗum heddi he nga bonanda o ka wala fuɗo haade immadaraji fuu ɗimi gaɗi yettade le suudu gouverneur o fami anda adadu bonanda o to haaɗi wala fuu ko laati
wattu joni e gardan faɗo sigurɗoɓe mbihi ɗum woni kono ari bangal sottude jarendi yo ɗum keɓe wonno e muɗum sanne ka ko sakiti ko fuu ɓe mbi tiɗallaji mawɗi ɓe gondi e mato ton ɗum kamɓe sottoɓe jarendi wonɓe tonɓe ɓe mbi ko laati sababu muɗum yoɓe nangidira le oɗo nokku Ali Sisi.
Golle ittugol jarendi yo golle mo hunde heɓete e muɗum sanne le région Ségou nga saabi toɓo mongo kañe ko ndiyam mayogo naati sanne ko golle ittugol jarendi wona hunde newine sanne nde ñalawma hannde o Issa Togola jeeyo jarendi damal mayo Niger ngo Ségou to
ittude jarendi ana tiiɗi joni gasoil tiiɗi ndiyam du naati fa heewi arande miɗen ittanno jarendi hakkunde ɗo enna e sekoro ka hannden fa hakkunde bayo e fara ko min ittoyta jarendi so ndiyam naati hemde jarendi yaafiramin feyi
ɓeydade tiɗɗal ɓiɗiɗo ittugol jarendi le ndiyam ɗam gollal ngal ana wondi fewde tiɗɗal goɗɗo ko woni margal bongal eɗum wawi ɓuytude keɓe amen ɓeydade kasen du e ko coggu ndiyam yiite ɓeydi le oɗo wakkati ko noon hollitiri wiide yoga ittoɓe jarendi
arande miɗen keɓanno hen hunde ka joni e duuɓi cakitinɗi fuu wala komin keɓata tour goto fuu miɗen mbawi hemde ujunere e teme ɗiɗi ka hannden keɓal amen fuu ɓurata temere joyi ko saabi mbini ɗum rafi dewral so ni eɗen dewrino ɗum fuu heɓata en
fade ɓeɗo yimɓelle heɓude rentude so waɗa walde mu'en coggu jarini kan e kaaƴe kañum ko ana ɓeydo sanne wakkati toɓo le laamu Ségou chargement camion goto uynayi tati sefa wonno ana heɓa lebbi seeɗa jon ngal ñalawma hannde o ɗum yettike fa uynayi nayyi temeɗe nayyi sefa ɗum ko Mouhamed Cissé heɓani studio tamani iwde Ségou
so iwri Ségou e gardan fa nokku noddirteɗo kadiolo wattu joni fedde noddirte CMDT nde wiyama heƴaɓe muɗum en jottiki toon koni fana muɗum fa ƴewto ko nayri bangal ndemal ha ɓurimo hitande 2022-2023 no worri le oɗo nokku sita Sidy Bé
yimɓe golla ɓe fedde semdetene yettikeni genni jumantene kan e loligui le wimaɓe ala haali yaɗon weeleɓe sanne chaque tidiane dukri kañu jokko directeur régional CMDT
minen ka ko wembime hikka sanne banggal ndemal rimo ko ni woni guilɗi natuɗi e guese amen ɗe ɗiɗo guilɗi fooɗam ndiyam fuu ko woni rimo ko guilɗi ana ɗo ana heɓa duuɓi jon ga hitande hikka ka ɗi gaari low ɗumne ana tampina sanne ndemoɓe
très sévère
soni yimɓe golla ɓe fedde semdetene holliti wi ɗi kulleji mataɗi le guese ɗe yo baɓale wontu rewmeɓe holliti ana natto saabe bonde hitokoji mumen ɗi adama wattara kañum goto e remoɓe genni entretene ñina so kurani
hikka kaalen gonga mi miilay so wonko heɓete ele ndemal rimo saabi fayi nokku wala to to mbawɗa suppude juuɗe ma wiide rimo gasi ɗon na ana wawi gasuden ɗon to ɓami fa lewru septembre ka darike so rimo ko wonɗo yettaki sikka fuu wala hem wala fuu ko heɓete hem gasi
teggal muɗum fedde semdetene holli taƴan dabireji ko faboto ɓen remoɓe ɓe torra on hewti chaque tidiane dukri kanyu dokko directeur fedde SMDT
les gens s'inquiètent
yimbe kanyu enka ana wonno e sukulla seeda bangal hono be ngatta fa be njoba nyamandeji mabbe ngami baltini hakkilaji mabbe wiide nyamandeji fu gondi e mabbe ana waawi domde fa hitane 2022-2023 ngabe mbi dum ana waawi latar sababu beedude nyamade mabbe kasin so bami fa dum ka latike basi fu wala hen miden baawi beedande
rechulene
mechtunde mi fedde SMDT hokki posoni ngaji wettode bidde ngaji ujnyaji chafande joyi ko entité talis remobe cercle kadjulun yalla ben heba habde di kulleji bonnande geseje mebbe
le on do wattu fu kanko ministre kumido kabar demalle leedi meedi ndo haali kabar no engrais ngaji di ngori le nokko le majjo wi lamo yaltini hitani kende ko yaata milliardoji sappo e jeddi CFA ko hani wattedle engrais ngaji di o wi le temedere fu be kuncenan hore ko yaata sappo e joyi le temedere fu ko heddi ko dun chapande jitte joyidi yonde mobe kanyen kani hunchande dun hore wattu jono holiti wiide du honnor dun woni engrais ngaji di gonde tidirno wi ko lati sababu mudu yo basi joko woni leleedi ndi kayimbe sottobe de be gonde tinnude golle o sanne kedde moko mo sifi do hen
la deuxième condition
de ba mun kanan ko be an kani sodde engrais wallira ndemo be tata o mun 50 engrais sottire ujinaji sappo e go sefa mitintinde gouvernement o hikka wadi ko yaata milliard ngaji sappo e jeddi sefa e engrais fa demal hebe wadede le temdere fu sappo e joy won hen ko remobe chapalde jetti e joy di fuccotete tawene le temdere fu chapalde jetti e joy din woni ko remobe kaja ka sappo e joy di be dokirta remobe nyamande donne hala demal wawa halede e wakkati ko yide angere ana tidi le lumo nu hani fami
libre
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse e République Tchèque et Union européenne
se grabne yelo nen le raison ngaji meden di hen pudira nokko no dirtet an songo holitam wiede nokko mab no dirta bazi hausa irum le lamu an songo bandiji kanye jadi dapaji ko tay ton fu irum wodire an songo ko yata kilo ngaji itan wiam wala fu ko jippiton wana dapaji cewdi wana nay ko be tay ton mangal pat embe wakande kalnande jabay taynude be do yimbe le micite de yidi wana jonun arande do wadde ton yurbi do guikaji se urude ngardam faali lamu bofula be o nokku mo noddato usubi janya dum wolle lamu tomora holi tawer sukabe taton kanyi en rewardu ngati ton dudo rewardu ha ngaru yamandu nati to e ladde don san ko ben gondi en dartu dendo fa hande ndu yitaka sarabe sukabe wombe ton be biyan bemba sanne sebide net an andi toke rewam so bami fa ngati suko no worri yama sukabe taton ngata be fanni lenna su doktoror to bofula be to se urude ngardam do san do suko goto kebudo bakko mo duubi no ga wiama kanyun warti ton le tati lewru septembre yabbi non do sedibe kollectivité yo o bartido don antenne parabolique anto holitan wer ton o watti bo gol somo watti bo gongol warte e dande makko so wortiti tiagal ko mo jokkindirno e dum woni gibe ko goto wiama kambe jati gardno on do jamma le galle mabbe o gibe ko onde yoppunomo ton somo golli o do golle bondo wakande lamu ko be martina kumpande jehi jottu yo o do nokko gibirado odunde halna wiya o warti kibe am on do wakkati fu fekkori an lennade su doktoro sekrab la katten beta hande do kabaruji meden dimi juuti on sanne hedade heju jame dido kabaruji fodo mbay do bema me ande to so ngadi www.resjo8.org no noddido odo numero via mo mere mer 37321 fande fande fe no kon nande do no do e ser yotre meden de an wodi wassalam sido tamani yotre meden de ngaran halde kabaru maccuda ko les raisons kayo kanko noddirte do fojje tanjugura andan do kabaru nedda ko holliti do wadi imu makko lebbe le commune ngaji kewdi le lamu kayo hono kabaru maccuda ko wordi ton wattu jono wi soni ima daraji piaka do hen le ko warta ko dum waddanti dalaji modde le o do nokko kanko fodde tanjugura o halid etikandi nangede le goldo imu golngo mo wadi tongol keddan ko mo sifi do hen do fojje tango ali sisi
ce document est surtout une inquiétude
dedo tongande ana filita sukulaji woni e margal le tawangal le lede amendi min taki ke wide ko hewe titalaji pinoji le lede amendi fu wonko sabin binta dum wada chilul arande didi fa sakiternde dum tacca boggi mimi nafamu dum ana momni sanne min jodo min ewa hono margal le tawangal wordi le lamu kayo fati dum lato basi momi anda kaddi mudum hono no dum latiri le sahal ndi wondi mide kala le tongande hono margal le tawangal fuddirta hodum fu dina alislamako o wi ele margal le tawangal sabi yimbel yogabe suddamara dina alislamako o suddoto so ana wada dido golleji tawine dina alislamako o holiti mide maccube ana hani faber yalla be kewta dima ko ma taykimi kasendu mi bangal finatawa nidi amendi tondu tidala ana mate sabi le wi dunki andan be kabaruji bili de finatawa neddo fu biado maccudo kanyu enka wawa hewtune dima ko mu en kasen sube bi kina be totte dima ko mabbe leedi to be gonto be jaltinte sabi be jabay latade maccube hande ne sube bi be ngana maccube ko be jogi fu be tetet finatawa darne mudum dum ana momni sanni ele golle oso men jibbe fa dum wayto yimbelle tewtunobe sembe fa wayta finatawa o riba mo kanyu en yudole nokko nadube latige yimbel takkibe bangi fay goto jabata sotirdebe fay huune so abi maccudo darne fu a hokkataake ele nadda ko leedi kuttaji mudum ana momni sanni sabi dum latige sababu sendude janyeli idi le gendi be juldata le miside wotere maybe mabbe du irataake nokku goto fay goto yida yirde goddo gite mudum kase mi narda kanan kobbe fiana dum dabere no yawiri fati be dala fa odo tidalla lato kanyundu no saha leedi malindi latiri sariyaji di so di tabbama waran kuyture golle bondo gondo wadde o gadum timminta sabi ilal hitane 1905 margal ko hada hala kanu yo do finatawa woni tabude tewte sariyaji tam hejata fatimina golle min ka ko jimmini woni anyaji politique to bamama so tewte sariyaji mu inama fa habadu yimbe martine kumpa ni gelle de ni nukule futu satireji woni yalla be keba famande dum lamu lindi du daro darne mudum nela nela be yade de dido nukule fa famina jamande lamu lindi ana wawi imade yotto nukule to tiddalla woni min kana jodaade min doma fa basi o immu won nimuroji du kande yopento yimbe wawi noddude fa wulto golle maccudaku tawanga
pour dénoncer les cas d'esclavage par ascendance.